ekeleke emcimbini ziyonyama lalishimane isakalamanya laliyoteleke emcimbini ziyonyama lalishimane ongithi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi lochedinga ngiyazi intombi yamugesi chima ipula phehamba nge-range ngethalente lingamejeke lenza amatshitsha ngiyuseligeti bengisengilande ngagqema ama-pounds bukhosini banginikeza i-crown bathi i-diamond elifike ne-sound phela loshuni into yasekhaya angikhonvesate nama-amateur schedule i-sectic book i-calendar lofamjuluko nemali ngazo bathwe ngumane yehlisa ulaba wesiswe ruje bo wamhle ngadingelosi soka lamanya lo fike entombini cakitilosi owi-diamond eliyikomiti we coming tos njengamasokisi odali bangiblowelokhisi bafuna ukunginika amanzi e-orintshi bakhuluma nami uboqoqa amagama otherwise imvubu ngizoyikhuza ekhaya lalisabo basitshontshe melika thina siyiphusha ngolimi lasekhaya ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ongithi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi
leyo ntombi yakho angiyifuni emina uflawa ngukhumi emina ubonda ngilikhuhli enginamsoco ijebhisa ngijuwi bebethi thina siyalamba kanimina for the table for two manje sihlezi sisuthi semapletini okwa-anke wafuzi sengiphethe norichi uqonga khulunye isigisi manje sengidila ngezimhlophe kwa mina sengifana nojiki umfana kwaxolo ngiphuma kwaxolo ikhandri yonke mini siyangilalela ngekushanje ubuthongo besisebhekville ihleli nozulu sigawulela inkomo emfana bhasobo umuthi etithi soqabula isiphongo
ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ongithi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi ziyonyama lalishimane lapose mama teke intombi